on hujja
ejjo
milori
na yi
ai dokta jotu o jangino na dokta indo jangina ku
jangira ka amma be janginta yimbe
a be tokka hokkugo lekki a yimbe
madalla bandiraɓe
mi yetti onde on bangini numoji moɗon ni tammi bo ɗum wallan moɗon heɗito min ha o esdoro kadi en mbi yimɓe ɗiɗo ɓe wato ɓe ɗon nafa duniya hande to jangirde wala na yahugo yeeso wala to njamu wala na yahugo jangirde wala doktajo ɗon nafa yimɓe e janginowo bo ɗon nafa yimɓe
yoman yimɓe ɗiɗo ɓe
hani en teddina ɓe en samɗina ɓe
madalla
nanan siryaji goɗɗi to a yiɗi windango ni nda adires amin sawtu linjila bp ɗiɗi malla po box ɗiɗi ngawdere cameron
Thank you.